teyunga tubude akulira ekibiina kya National Unity Platform eranga yakikwatidde bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu akanamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga leero agenda kukanoonyeza mu disitulikiti y'e Mukono. Kyagulanyi olwajjo lwonna yalumaze mu munisipaali y'e Kawempe ng'aterereza abaayo okumulonda ne bakulembeze banne abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo era yakubye enkungaana bbiri mu Kawempe, olumu yalukubye ku Growers bwayise ate n'olulala ku kisaawe kya Kanyanya. Kyagulanyi yasinzidde Kawempe n'awolereza akacyoka ekibiina kyabwe ak'ebyokulonda aka Elections Management Committee ku biza ebibungeesebwa okuva ekibiina lwe kyagaba bendera nti enteekateeka y'okusunsula n'okugaba bendera yalimu kyekubiira n'okugulirira.
Nze kennyini akakiiko kaffe k'ebyokulonda nalinga nkatunuulira bwenti nebagamba mupepete bangi kumwe baganda baffe abatuwagira basooka kwekanga nemugamba ii ono omusibi w'ettayi mabuli bagiwa batya ono ne batagiwa ono akakiiko k'ebyokulonda kyekyo nebagamba mukiwa obudde era mu mwaki obudde basebo ne banyabo munakkiriziganya nange gyebyaggwera ng'akakiiko kaffe k'ebyokulonda kaakola okusalawo okutuufu.
Kyagulanyi abogerera ekibiina amafuukulu oluvannyuma lw'okummibwa bendera abayise bannakigwanyizi abaali beenoonyeza ebyabwe.
Bangi nnyo ku bannaffe abaali batwelindiseemu okufuna kaadi eya NUP ekinkwasa ensonyi kyabaakola ekituufu abo abasinga obasanga Bugisu n'obasanga ekisolo n'obasanga Mwacholi nga badde w'amaanyi abamu baalina bakulembeze nga bali kakiiko ak'oku ntikko mu kibiina kyaffe naye naavuganya ne Futu Soja n'awangu abalala bagamba tibankyukakyuka tebagujubanira bifo naye otwokutaaba wakaadi abamu bakiwekerawo abalala ne baweta mpaka mu papaali.